Kule kivunanzwa ku bibalo mu ggwanga lino ekya Uganda Bureau of Statistics kiriko enkolagana y'omugundu gye bakoze n'ekitongole eky'ensi yonna ekya UNICEF ng'eno yakuyambako mu kulondoola n'okumanya ebibalo ebituufu ebikwata ku baana n'abo abaliko obukesefu ku mibiri gyabwe okusinziira ku akulira ekitongole kya UBOS Dr. Chris Mukiza alaze obwetaavu obw'ebitongole byombi okuli ekya UNICEF okujja okubayambako okumanya ebikolebwa ku baana abato kino kisobose gavumenti okumanya ebyetaagisa okutereeza ensonga eno Helen Nviiri nga yakulira ebyebibalo mu UBOS alambise ensonga zonna
ministries zonna ze tubadde tukola nazo tujja kutuula tuteese tutambuze ekintu kino okulaba nti mwe tukola okunoonyereza tusobole okufuna indicators empya ezikwata ku bulamu bw'abaana n'abakyala okunoonyereza okwasembwayo kwakolebwa mu 2022 era tubadde tugenda kuddamu mu 2027 nga tugenda kukola survey eno
tabakulu okuva mu UNICEF beeyamye okukwasizaako UBOS okusobola okutuukiriza omulimu gwabwe ogw'okumanya ebibalo ebituufu bino byonna babitegeezezza bannamawulire.